Yes. Oba DJ.
I am protected by the magic too. Musini karibike, musini jaribu. Sinini wambia, you better fear. Sasa muna change meka kama niria. Oh mama yo, they are coming for you. Natembea downtown bila stress, bila fahamu na shingwa. Huyu ni nani, ametoka wapi, and what does he do? I am protected by the magic too. Wacha uongo, haki ya Mungu. Ukiningilia, you better fear. Kwani mutatetemeka kama nilia.
Mahiri marimo, muna hila hili marimo.
Yes, I want to speak to Majitu.
Mahiri, Marimo, Muna hila, hili, Marimo.